L-K-Y Salky DJ Salky The Music Boxing.
Am I the victim or am I the villain? I don't even know how all this begun.
She just knows how to make me angry.
Angry. Nobody listening, everybody shouting. Baby, every day we bouting.
She just knows how to make me angry.
From the highs and the lows, the arguments, lonely nights and the shutting doors. This love is making me wise. From these crazy fights and false pretense, the way that you look at me is making me tense. This love is making me wise. This love. Such a hard nut to crack. You're not hard-headed, come a coconut. This love is making me go through a lot. Put a man here, put a woman there, put a them in the same atmosphere. It's definitely going to ignite. From the highs and the lows, the arguments, lonely nights and the shutting doors. This love is making me wise. From these crazy fights and false pretense, the way that you look at me is making me tense. This love is making me wise. This love.
Salky.
Something we only see in the movies.
DJ Salky.
You give me sunshine on a cloudy day. I see you in the dark, light comes my way. Nani tam tam, my busy you na yoni pati ani tam tam. Tam tam, my busy you na yoni pati ani tam tam. Your loving is
Badi baby Katerina, sha kupenda siku jui ata jina. Kukupa budi, wala somu china. Hakika nita ikati.
DJ Salky, the music
oh, na, na, na.
The finest and the
oh, na, na, na. body baby katebina. Shakupenda siku yui ata jina. Muka kupa body wala somu china. Hakika nitaikati ya bima eh. The way you move your body baby katebina. Shakupenda siku yui ata jina. Muka kupa body wala somu china. Hakika nitaikati ya bima eh.
Loko, loko. Oh baby, oh baby. Oh baby.
Hey, oh baby, go gag again for me. Hey, disha mizu kasi si. Wala tatizo so fesa. Kiongeza na nina ongeza.
Oh baby, go down now, now, now. 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 Go down, down, down.
Ooh, oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I dey call on you, harder. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dreams, I dey call on you, harder. Say, make I tell you something. Oh my nature. Go down, down, oh my nature. Go down, down, oh my nature. One more time, I say, oh my nature. Oh my nature, oh my nature. Baby, go down, down, oh my nature. Go down, down, oh my nature.
Fashion Nova, Fashion Nova, bado kakiva kitenge kana pendeza, ah kana pendeza, toto stingo zake ni noma noma, noma noma, figa yake ndani ya dire na wapa homa, ah ina wapa homa. Esi my baby's a fashionista, fashionista, and I love the way she bend over, ah bend over. See my baby's a fashionista, a fashionista. Nikiwa na ee game over, ah game over. Oh I love the way you break it them pose. Oh baby break it them pose. Oh I love the way you break it them wine. Ah my baby you
DJ Salky.
Break it them pose. Oh baby break it them pose. Oh I love the way you break it them wine. Ah my baby you fine. I feel okay, cause I come on guitar. Jewe ndio denge wa ndo kita. Ukibandua mina bandika. Oh nana. Kamando mosmos na maringo. Kaki smile kana dimples. Stele mpata ngyala different. Nobody can't test only bad man a bingo. See my baby's a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Bend over. See my baby's a fashionista. Fashionista. Niki wana game over. Game over. Oh, I love the way you cook it. Break it and pose. Oh, baby, break it. Break it and pose. Oh, I love the way you break it. Break it and wind up. My baby, you find me.
Tena mbio, wili joto isha panda ina choma na hema. Nijibu ndio siyo, nijuwe kama penzi
Salki
Josha, ike unatatizo Sema, baby, mana kidunia mfiringo.
Because I love you,
I love you.
Ausi ondoke ni umie, I still want you,
I still want you.
Mamoyo wangu utulie.
Girl, I swear you don't lie.
And the funkiest.
Macho zangu zinakuwa kubwa, nikishuku siku moja utaniwacha. Hisia hii inanitesa, yanifanya kichwa kuniuma. Nakupenda hivyo bure, usichanganye na watu bure. Nakupenda hivyo bure, niko tayari kujitoa muhanga.
Wala kukuhanya. I swear to you in the name of my pants.
I don't lie, why lie?
I don't lie.
I don't lie, why lie?
Kwa nini nikudanganye mape?
I don't lie, why lie?
I don't lie,
I don't lie, why lie?
I think I'm honest.
Nairi nife para siku ka. Kila kidogo chetu kitu toshe, yeah. Bora niko na wewe nimeridhia. Lord, for your love nitapika na. You got me going crazy over love. Nitapeana nini uwe wangu, uwe wangu. Oh, nikupeleke kana Botswana. Tell me what's your favorite color. Nitapeana nini uwe wangu, uwe wangu.
Baby, don't say love, hello, to a favorite song. Oh yeah, baby, don't say love, hello, to a favorite song. Oh yeah, baby, don't say love, hello, to a favorite song. Caribbean, yeah, dance love, hello, to a favorite song. Oh yeah, baby,
ataka simple guy, kanaka simple boy, sehemu flani. Hii kitu leo inacheza andaki Haka ni kutuba si leo italandi Haka bigi zinaromba sako kwati
Ati tete jimichu na majale za Givenchy Tete yopa kapa ni cheze kama mechi Babi kikubali niko labo na kelechi Niko bukla na nyago na zibonda managu Lakili kanapenda chingri Sekete mastingo kaza jetli Design kanapewa, design kanalewa Kabeba tuka kiwa
kakotiki Naleta na reseti ma Seti za ras Zakaro ama wanyi na honi pate dando Kayole ama matare Niki ziri Tuka kuna gadoki Afrika ni matini Kazipatanga nane nda Nipate nikisani Manguelo Seti za ras Zakaro ama wanyi na Seti za ras Zakaro ama wanyi na
Kila mtu na oppose Alafo ubani kama una wingo Two time pause Unafula bani alafo ku upload Kajelimo wan wan Pepe tape pepe kama ile fan fan Ambi ya mbogi kam kam Situ koki moja wetu ite wan fam Hey, Yoji Big Kings Ranting night Kisumu Kani ya club Mambo ni bad Kituki kila mtu ana run Run, run, run Kumbi yungi tuna run Tuna run, 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 tuna run
Apotu Apotu, apotu,
apotu, yeah. In a run, like I run, in a run,
apotu,
in a run, apotu. I'm a big one a run.
Ni vile we ukuwa umeni bamba
Femi one pia kongu we ni mso Kwanza vilo lituo shaku ile vasi ya ligiso
Na kupenda manze we ukuwa mhumble
Asanti
Legend kwangu we ni icon
Story za icon kwanza we kambali Femi One, mkwa nimekutamani.
Eh, okuonko umeanza kunichocha.
Azi
Nisho, ni wapi uliniona?
Ah, Femi One, eh? We unibamba kwa Instagram nikichekizo mapaja.
DJs, okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi One nikikupata nitakupenda kabile napenda tambla.
Okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Apo tu, apo tu, apo tu.
Utawezana,
yeah.
Manze Femi One nikikupata nitakupenda kabile napenda.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa icho itisha half-pick. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete.
Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu.
Iseti hapo, hey, ni kuhandle. Alafu kampu kwa weloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kunwa dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoke kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame we kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa ikane.
Das tusijali, atukujaji. Apo, 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 apo. Tusijali, atukujaji.
Apo,
apo, apo.
Nipigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua Nadia kweli mimi nani?
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. Huyo nasema ni wangu, oh ni wangu. Kubali yaishe ni wangu, oh ni wangu. Huyo nasema ni wangu,
soki,
oh ni wangu. Mwisho yataishe ni wangu.
Hivyo vimesedi na kuficha simu havinishtui. Atachoka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
DJ anapenda white material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Oh ni wangu, huyo nasema ni wangu. Oh ni wangu, mwisho yataisha ni wangu. Oh ni wangu, huyo nasema ni wangu.
Salky, the music vaccine, the finest and the funkiest.
Anki baby, I tell the bra what you say.
Kama ujapenda, ujapendwa. Kama ujaumizwa, ujatendwa. Mapenzi sio bidhaa, dukani kanunue. Anayetoa ndo anayepawa. Penzi lako ndilo moto. Nobody can love me better. I need your love. Oh, Penzi lako ni la moto. Nobody can love me better. I need your love. La so jamila. Tumeshibana. Shibana, ananielewa, ninamwelewa. Damila, oh, oh, oh. Isa Damila, oh, oh, oh. Damila, oh, oh, oh. Isa Damila.
Down and I fly straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back. Look where we are. This kind of love, no be by a power. Well, tell me love, like it when you play silly lily. Tell me love, out of the league. I'm Toto and I'm only in the league. Always wanna hit the road with me. Wanna be with me. Guess who's feeling you mean? Girl, this loving be real. Streets be military. Guess who's sticking with me? So till infinity. Finish me, I'm finity. Never leaving me. Never sticking with me. Better. I'm talking physically. I'm a leg bad.
La so jamila. To me she banana. Shibana, ananielewa, ninamwelewa. Damila, oh, oh, oh. Isa Damila, Damila, oh, oh, oh. Isa Damila.
Kuja leo kwa sababu ya kona na aminu tanipenda we so heartbreaker. Nipo radhi, hata unidanganye, danganye sawa. Nimejitole ni kukatula, japo nijue so raisi la sumbaya. Nipo radhi, hata unidanganye, ntasema sawa. So baby tuende lockdown, mfuko ni na mavumba ila sina somebody, yeah. Takinywa jini shanunua, tuende.
Na tukikuma nyuwa shati ya napima. Simu mkumbu ya wezi zima.
Put on your makeup. Upendeze leo hatutazima.
Aya tuende taratibu. Taratibu. Taratibu.
Taratibu. Ija kuja kuharibu.
Aya tuende taratibu.
Taratibu. Taratibu. Sija kuja kuharibu.
Welcome to DJ Song. The music box queen. The finest and the funkiest.
Yo, taratibu dogo dogo pesi yangu ni ya kibabu. Papa Fadela minta kufunza adabu. Weu kama life, kwanza masa za kafyu. Kiona beste yako, mino gopa mtani hamu. Right, left, tunaifanya kisalsa. Street kwa yo dress, ndo inafanya na kutaka. Mana pimps, unaifanya for the culture. Oda kile unataka na yo bili leke hapa. Black fine ting, na unasteka viking. Leta bodo ima sasi die jean. Chafua sheets after this to dry clean. Now you rocking with the best boy scene.
Aya twende taratibu. 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 Sija kuja kuharibu. Aya twende taratibu. 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 Sija kuja kuharibu.
Signorita, unachizisha bazenga. Signorita, figa yako yanikoroga. Signorita, macho yako yameremeta. Signorita, my love. Tembo inikiwa nawe, inaburuka kama ndege.
DJ Salky.
Una vile unanivutia Alejandro. Una chisisha wani murder Alejandro. My love.
Sige baby kiwa nawe Naburuka kama ndege.
Nimekutana na wengi sana wanene wadogo na wembamba, but I'm not happy without her, not happy without her.
I wanna be your one, I wanna be your lady, I wanna be that girl hata nikupende milele.
Let me give you my loving, loving. Trust me, my girl, we be rocking, rocking, baby girl. All of them are talking, talking, but you the one. Can you be the one?
Said I be the one. Said I be the only. You are number one.
Number one.
Never leave you lonely.
Baby girl, you the one. One and only. My number one. I'll never leave you lonely. When I look in your eyes, baby, I see fire.
Sababu,
when I feel, baby, you make come now, ubaya. Oh, oh, I see me papa say kidogo. Yeah, yeah, yeah. Na me nifimbe kidogo. Oh, baby, see nipe kisogo. Baby, go kwenja gala.
Said I be the one. Said I be the only. Oh, 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 oh. Never leave you lonely.
Baby girl, you the one.
Niko ready na mambo mengi wajua msipendi mdama simwagi kwa kuku wengila.
Ama deni mi mapane anofili mame odete ye mi boshenshe nani wea twist and turn it.
Geto, geto, geto tutaka kama mama pendo, pendo, pendo lali uwa mama divo.
And again, you're everywhere I wanna be. Everything I wanna be. This is so, so serious. Melanin popping and I'm hoping you receive everything I have to give. This is so, so serious. I'm gonna place you in a high criteria. The way you put it down is a phenomenon. And when you walk in, it's a mass hysteria. That's why I place you at the pinnacle.
Nikupeleke holiday wapi? Wanakufuata niambie wangapi. Nikupeleke holiday wapi. Wanakufuata niambie wangapi. I'll buy you my Russia designer. I'll get you Gucci na Gabbana. Nikupeleke Mombasa ni marina. Zanzibari safari za kidiva.
Ooh baby boo, baby boo, I love you. Baby boo, baby boo, I love you. Ooh, baby boo, baby boo, I love you.
I love you, baby.
Ooh, baby boo, baby boo, I love you.
Ndama mi ukuwaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my tats got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. You probably right, yeah. Apart from, I'm just tryna hit it for life. I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri ka jini, kipini kwa kitovu. Juu ya crop top na kimini na manisha na chosema but I'm perfect. Ila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mamulivu ni shika, gangsta nimi lainika. Ukikuwa naitika, ujanja sina. Haran sinemoli, let's join it, santuli. Baby boo, I'm in love with you.
Baby boo, I love you. Ooh, baby boo, I love you. Ooh, baby boo, I love you.
Higher for you now. Bro, yangu melipeleka juu na tell me what you want, girl, I'm all for you. Say I'm all for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love. And even gonna turn it to baby, you can do it quick to you. Your energy, and for you, I will sing this melody. Say, and you know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I will sing these melodies. Yeah, yeah, you're my remedy. Yeah. Call me if you need some love.
Yeah. If you want my love, if you want my love, no, no, sit the my love, sit the my love. If you want my love, if you want my love, yeah, sit the my love, sit the my love. If you want my love, if you want my love, no, sit the my love, sit the my love.
DJ Salky, the music vaccine, the finest and the funkiest.
Fighting like a mannequin, fighting like a mannequin. I don't know what you're doing to me, don't know what you're doing to me. She fighting like a mannequin, fighting like a mannequin. I don't know what you're doing to me, don't know what you're doing to me. And I like your lingo, lingo.
Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle kwenye kiza. Unanikidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naondara leo niko nawe, kama ruba mimi nza kuganda. Kifuwa nilala kubembeleze, kama ya imama nza kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidosh. You got a beauty smile we mama wabob. Na wale wanyuma waliniona poyoy. Lakini wako manisha pika so let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie, baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie, baby let me dance for you, for you. Kunye baridi mindo dupe, nikufunike na bububugu la maha. Unanifanya minilewe, unaniweza, penzi lako minakaba. Kote
nilisaka saka wakunifadhi moyo wangu sikupata wengi nilitapataba wakaucheza moyo poka kama karata
na mshukuru ja kukupata kidosh nitata vitu smile we mama wamoto wale wanyuma walinyona boyo kini kwako manisha pika sole missing for you
Shawahiwa Mwendo na mitindo Kama Rosie Hattinto Shafuni hizo timpos Azijani acha salama Mama Ulivyo simple Aujapaka tamaskara
Masema kipesi anata pimpo Defu yake shingo Chuno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chinko
Cause you're beautiful mama Minongo tujua Ane Mare tuona Ane Uwe na tufa Ane Uwe na tupenda Ane Cause you're beautiful mama Minongo tujua Ane Mare tuona Ane Uwe na tufa Ane Uwe na tupenda Ane
I guess I'm in love
Napenda karoti Ulivo wa moto umini bigia shoti Twende tukacheze bango Mama it takes two to tango Oko mwenyewe na mini kojamo
Kula moja moja nota mwakaranga Kwa mauno yake ya ganda Penzi ya tanga Ngozi nyororo mtoto wa kidosi Biga picture insta ni kuposti Siniti imeka ukaroboti
Mazimongo zake mambo ni nieleze kiwanya
Mcheza kayamba Kiunanya na shanga Anajua kama danga Kariroga kwa muganga Embe dodo Yamani langu embe dodo Embe dodo Yamani langu embe dodo
Kolo, kolo la kolo
Ngozi yake livyo laini
kozi lake nalo tathmini, huwa kajitobo wa kipini, ushua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipa kadege, alafu kana mizuka ya genge, natamani kanipeni mege. Nakana vyo dondoka, kamejaza bezi Twitter, bezi Twitter. Nakana shoboka, nikikauna kakipita, aki sister. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya, nyuma na boy tawanya, nikipiga miluzi anankaya. Ila anadeka, nikimwita anadeka, akipita anadeka, eti anadeka,
Boxing, the finest and the funkiest.
Solamente contigo. Baby, don't do you wine, wine and ride for you. Yummy wine and ride for you.
Hey, long as I got you, girl, just know you're fine. Na sitaki mingine, mami, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do.
Por tu amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una ita, calypso.
And now she bust it, you think she was with the flip mode. You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It's a media time to lean back twice. No check your feet, keep motto girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering, it was you, why you ain't seen that life. It's a kipindi, na kugeuza mshindi. Jackpot, badu, I say, na siringi. Destination is a kupeleka, pia ni nyingi. Lunch is lando, dinner to kulia malindi.
Calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Chili una ita calypso.
All right, Kumla kesha kama popo Mafala wajue na wato watoko Hini ngoma ya wazito sikitoto
Na wapa homa disi
DJ Salki
Everyday, it's a holiday anywhere day Monday to Sunday It's a holiday anywhere day
Man a real bad man,
kuru kisunzi
Pesa nyingi kwenye bank,
kuru kisunzi
Magyali mwana nice,
kuru kisunzi
Fulu, fulu, fulu kisunzi
Gang gang tuna roll,
kuru kisunzi
Mafala wanna crawl,
kuru kisunzi Fulu kisunzi
So don't test me,
fulu, fulu kisunzi
Man a real done dada, me no borrow things from go ask your mother Aura dito zipanga, wicked man ting, wana kesha kwa waganga
Legeza, zamisha iko nini enango Legeza, zamisha iko nini enango Pandisha, muzuka baby girl nipemo Pandisha, muzuka baby girl nipemo
every day, it's a holiday and every day Monday to Sunday, it's a holiday and every day
Man a real bad man,
kuru kisunzi
Pesa nyingi kwenye bank,
kuru kisunzi
Check white yo, we check ilabdo dunge digaga za welding Form zangu waziku wangi za wengi Sato ndogo mambo ya mbogi sipendi Kumzo na mungu mambo ya uroki ndo sipendi Mike ya wama moto kakalisi
been around for a long while. Kaka Missy, kaka Empire, tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wabishi. Undisputed soldier, mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank, mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papa zina ni cheki zina shout hallelujah. Oh my god. Mikiki, 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 mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mina fanya vitu fiti. Mikiki, 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 mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mina fanya vitu fiti. Ndiyo wakata mshahara. Same level na Madon, dada kakamala. Ring beef, I take a big bite, no wahala. Cause ain't nobody badder in the whole sub-Sahara. Hell yeah, mina wonyesha kivumbi. His skill and I experience like funzwi. Nimetoka ghetto mali yuta kitoko. Kichocho akizoza na badilisho kichungi. Na makarao wanapenda chai. Boya kona currency ndo mina weza vibe. Fuko deep na mali peke mina weza die. Bila wave ya kurai kizani wata survive. Wengi wata drown, wengi wata clown. Wengi wata frown wakisema na wata row. Wengi wata rudi mashinani out of town. Bado wengi wata bow na wanivalishe frown. Uno. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, 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 mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mina fanya vitu fiti. Mikiki, 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 mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mina fanya vitu fiti. Oh no, oh no, oh no. DJ Salky, the music box soon. The finest and the funkiest.
Big ego koko jambo, let's face it. Luna hand kabo lingua, I can't take it. Nina swali, hey amigo, can I kick it?
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
Say what? Then I'm wangi.
DJ Salky.
I'm not just somebody, I'm a limitless force. Africans are lost, better bring him back to poor. Call yourself a lion, but you're just a house cat. Gotta switch that, flip it like an acrobat. Mambo bado pele yako cheesy. Catch up with me, uta fall, I'm a dizzy. I mean, I'm one off, no match up. You need backup, I just add up.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
Wananiita kumbisha waro. Napita kichokozi mabisho wanapozi. Wanakata sana pake. Wamedata. Mindo fundi waizi kosi. Ukisleki napita na ye. Tena kimbogi mbogi. Ukisleki napita na ye.
Mina piga shona ni moti Ndombo lobi la toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti Mina piga shona ni moti Ndombo lobi la toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti
Akisleki mina pita nawe Akisleki mina pita nawe
You are now
The music box scene, the finest and the funkiest.
You are now in the zone.
Kenge Prince, sinwachezeshe na rada sio. Twende basi, yo. Vile mi ufanya ni kuwasha matire Vile mi utaka ni kuwacha zishike Let a mic near Energy within ina die tu kujipa I put my grind clear Energy within imekuja pia na tiba Si unajua kuspit ndo unijenge akiba Mwizi sugu alipata success alikiba Juu ya beat ya mkadinale Mike Petro vile Kenge Prince Sinuachizeshe na rada siyo Twende basi Yo Vile mi ufanya ni kuwasha matire Vile mi utaka ni kuwacha zishike Let a mic near Energy within ina die tu kujipa I put my grind clear Energy within imekuja pia na tiba Si unajua kuspit ndo unijenge akiba Mwizi sugu alipata success alikiba Juu ya beat ya mkadinale Mike Petro vile tunawasha nare Air bending flow ambia weather analyst Tunageuza hale Nitutu vitu dundogo ndo tukwa na meaning Money on me mind most faking feeling Gunning niggas young youth man up plan kungekuwa na wera tungekosana na grind vision kibao batu mkubwa na kampu ku blind usingoje ufall ndo ukuje ku realize vitu vitu ndogo ndo tukwa na meaning genge rounded kasako branch ni wakadinali chill design ya flow na kulavako kwa majina mengine unaweza nitakwako gari la kuchezesha mchezo na mpango bazo lini kispeed roll rumble I'm normalize so
okay
Sababisha pa mabilio Mindiyo Chagwa la matinio Hili kiyo si easy yo Kiriri yo Bad girl yo Mimi yo Check equality si majirio Iflo inapigwa dogo Kile wokus kwa inangi Sote ramos baba jipangi Je tukivami wapa nani nyo queen Nani ako ready kudedi ya team Digaga zime kamo Check vile macho zikuwa rouse Zime check mafala wana nisa round Dostana wana jikrown Na kuchafua ni hapa ground Mali safi na ficho mbele ya karau juu
Kana enda round and round Kitu tamu inaka Come around, inazunguka, zunguka.
Oh yeah,
kana enda round and round. Kitu tamu ina come around, inazunguka, zunguka.
Kitu ni tamu bana,
tamu bana.
Kitu ni tamu bana,
tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Superhero on a mission, yeah Black on black, looking like a billionaire Game ni nae mob ingine free na pair I know it's impossible to really not stare Spend weekends in my car, see me come dead Blow ya kukufanyo se machine come ten Don't fold in a kujana breeze when I smell Ime mix na shash but you really can't tell Check it black juju chin Window ni litint kabla uhami ya mjini Ningumu resist, easy fly come in Before ni trust when you make a technique Spadiliki, melanin juu chini hakuna bleaching Black is beautiful, you're not teaching Girls are thinking, ni my king too na my queen Skua ndio tempa ka DJ Juu ya kuangeza tire Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on Michael Jackson, bank account for Spend my cash on, eha ass on Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on
DJ Salky, the music box scene, the finest. finest and the funkiest.
Nikipenda ngoma tangu young wow. To some point nikamini mini mkali wao nafana na sema na kopi nyash na kali how. Mina fitin to brand ni different. Tam ni karibishi ya mtaki mini trend. In this case baba ni kukazi usi stress. Ati hakuna kiti ntaketi kwa kids chair. Upole niko na usi mention. Ni tension nimeambi wapo kwa reception da. Nasikia taka niko na potential huku. Nafaa kujikaza ni kwena connection tupu. Mbona inashituwa na ndo naanza pana. Ama kuna mtu anataka tupu ni garage. Jayo story nataka namba ya jalasi. Mnaona vile masauti ni badass. Wild wild willies nadai kuja 10 over 10. Lakini nda kupataje gathe. Ghost na gidi mtani cheza again and again. Nadai amina niweke trend. Nafakucho kamene mwakide unamwende. Nafakupiga kelele ndio ngoma itembe. Bahanli kudm pia kwa the na pose. During to nangesema misi mvi gospel. Lakini nadai kuja juu. Mina dai kuja juu. Achani kuje juu.
Acha mapenzi rani dunia.
Salki.
Nilikuona kanivutia.
DJ Salki.
You're everything that I need, baby. You better know. Wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock.
Oh yeah, yeah.
Takutunza kamtoto.
Hey.
Ototo sitoto.
Oh yeah, yeah.
Mtoto kiboko. If you don't mind, let's take a photo. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Yeah, telephone. Oh baby, let's take a photo, baby. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Telephone. Leo tujuani. Yeah, we can get enough for girl.
Yeah,
yeah, yeah. My baby,
how don't you do don't
ever miss a man?
Yeah,
we can get enough of you.
Baby,
I need to know.
Yeah.
Oh, baby, you fire.
Fire.
In your eyes, I see fire.
Fire, fire.
You're so magnetic. Kama ni pete hapa automatic, yeah. Ayo so magnetic, yeah. Kama ni ball nitagusa neti, oh, baby, let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora namba kwenye telephone, yeah, yeah, telephone. Oh baby, let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora namba kwenye telephone, yeah, telephone. Yo, do you want? Yeah, we can get enough for you.
Maisha baba yako hunitisha ndio maana mimi upita kwa dirisha, yeah, yeah. Aisha nimekufuata hadi kwa kanisa misa kimeshika amani zangu zimeshika usiogope kunionyesha vile unanipenda imani nimeweka kwako ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda imani nimeweka kwako ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby twende kwa baba yako nipeleke kwa baba yako sherehe kwa baba vinywaji kwa baba baby twende kwa baba yako.
Nikiwa mdogo liko na niko jaba miaka ikasonga na asa umejenga kaba harusi, kanisa, alafu, reception ni ba ambia baba, honeymoon tunaenda ba
usiogope kunionyesha vile unanipenda imani nimeweka kwako ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda imani nimeweka kwako ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby twende kwa baba, baba yako nipeleke kwa baba, baba yako sherehe kwa baba vinywaji kwa baba baby twende kwa baba, baba yako, baba yako.
Shambuli ujama na mwili wangu unatamani kushikwa shikwa nilizoea mapenzi yako hayo matamu na nilizoea ujuzi wako wa kisarabu mapenzi yetu yalivyo nawiri lakini sasa umbali na mimi, yeah. Naumia, naumia nikikumbuka minalia
baby.
Salt.
Kuna vile ni hukutai, sijui kama nitakuwai. Sijui utasemaje, na kwamba utanilenga. Kuna vile ni hukupenda, mi hukutaka. Kuna vile mi hukumeza ya mate, niki wish niku pate. I'm your secret lover, I'm your secret crusher. I'm your secret lover, I'm your secret crusher.
Inachora figa yako mbaka nikatamani niwe chali yako. Nilikuona ukikula chips mwitu, nikajua we ni mtu wa watu. Anajua mimi ni rafiki, lakini chini ya maji mkuwa nimemnoki. Yonipatia shida ya chali yake, nampea advice nikiwish wachane. Waumiza moyo wangu, kiambia beste zako kote ni beste yangu.
Itajicho mdanya baby, ila mikutazama baby. Itajicho mdanya baby, ila mikutazama baby.
Hadi Monday ni kaza, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si chale, Thursday nangoja Friday.
Yo, ni Dantes.
Yo, Maram
DJ Salky.
Hadi Monday ni kaza, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si chale, Thursday nangoja Friday. Friday, oh la 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 la. Ola la 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 la, ola la 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 la, ola la 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 la.
Twende, tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna dragi tu kwa mungo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses.
Nathani, sato nakuwa na ganje ni nani? Atataka makali tayari. Buda say niko maji na imagine. Mande na niko kazi. Mini big big boys yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mwona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema yeah. Pewa Adi Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Ola la 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 la.
Chiyo mio.
Ola la 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 la. Ola la 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 la.
La la la, chiyo mio, bala, my weekend, musere na maarif, kadhana, my painting, magala wana sanif, shasha, meditating, na tambla ya kimratish kuba, kurumisha ngoko kama generator, buku kundo kwa kosto kwa najileta leta, kona funga long shot kwa mikela teta, kijana kadogo kako ina diseta,
juni weekend, leo tunambleki, ato zikosa form, buda kuna plan B, tupitie peti, tunyonye irori, leo pelo si manyoya kuna pongi, ni personality gathere si matembe, Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just yeah. Nasucha gui jembe.
Adi Monday ni kaze.
Yo kaze.
Tuesday ni katu Monday. Wednesday si chale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la.
I like
oh la 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 la.
Unasikia beat unatetema nina kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia beat unatetema nina kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Kumbe demjo ninge usu wa gedomo. Wa gedomo ninge usu wa gedomo. Kumbe demjo ninge usu wa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo.
Kumbe dem jo ninge uswa kedomo. Wake domo ninge uswa kedomo. Kumbe dem jo ninge uswa kedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo. Anadaidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow si pendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za kiongo.
Kani nge uswa gidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washo na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe ninge uswa gidomo. Wake domo ninge uswa gidomo. Kumbe dem jo ninge uswa gidomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gidomo. Wake domo ninge uswa gidomo. Kumbe dem jo ninge uswa gidomo. Kata baba kata pichi
kamidomo.
Haka kadem kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nange usezi mendata kapedo. Dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tamba. Atulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wa kamba. Ole kitanda ole ole kandani. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha ashanza piga lap. Snap snap sana deku jiponyo.
Kademu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Demu nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi nafanya nini kwa mbash. Nawekea minyoo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoi na piga simpo stivona. Mua sijali sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani buzi yuko angani. Munyonga taitu zamaki hapa sidani.
Haka kademu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nange usezi mendata kapedo. Demi kafufi kana penda makendo. Goma nikali uliza makurutu gangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
DJ Sol.
Niaje msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, yenye usenge. Mbike block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutuwa stress na nikupunguzie nyege.
Kademu kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi mendata kapedo. Demi kafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
Na moyo kangu kachoyo. Kile kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule atapata tabu sana. Macho mele mele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe, akaka moyo kangu nijipe. Nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
DJ Sulky, the music box scene. The finest and the funkiest.
Ewa, 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 na 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 na.
Ewa.
nikikosa pesa ntapiga mboka. Manze kukufata swezi choka. Usini chore tu ya kusota. Naona unajidai, unaona misikai. Unaona sultan misifai. Kiasi nimesota sina ganji. Lakini mitajiri wa mapenzi. Sina pesa ole polo stina. Lakini mami ntakupikia. Sina pesa ya kahawa po java. Lakini kosewe tutakula. Sponsor na tesa lakini afiki. Akikuja na pesa unakutia biti. Akipiga simu unasema I'm busy. Akiulizo uko wapi unasema in a meeting. Meeting. Wapi? Meeting. 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 Okwankwa.
Kia tu cheche. Atanywa la cheche. Kiuno cheche. Nevoro tutu tawezana. Kia tu cheche. Atanywa la cheche. Kiuno cheche. Nevoro tutu tawezana. Shaking Kenyan girls, you've been wanting. I'm the medicine you've been needing. Leoni dondosha yokote. Niro mbosso ipepete. Nikipendua uniteke. Halafu juu unibebe. Nayo miguu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ongeza. New dance style ndo mwangaza. Losele, napenda cheza tu. Losele, mumani mo. Losele, cheza tu de wote. Losele, uwe ma. Losele, napenda cheza tu. Losele, eh, oh. Losele, napenda hapo tu. Losele,
she's stepping out of room. Looking fine, yeah, yeah. Looking fine, yeah, yeah. I wanna dance with you. Well, yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out there. Look at your hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Naomi Kuchini Legeza. Nikono Kando, Ukutingiza. Tapeda one low way on Geza. New dance style, don't wangaza, wangaza, wangaza.
Dosele, napina cheza tu. Dosele, mamani mo. Dosele, cheza tu de amote. Dosele, dosele, napina cheza tu. Dosele, dosele, napina hapo tu. Dosele,
Nicky Panda.
It's a Friday night. Ita wenza kuambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
DJ Salky.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
So God did make me give away 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. So God did make me give away 2020 in my head. I just wanna give out through day and night to you. Priya Papa. Boy, open the door. Open the gate, let me celebrate. Priya Papa. Boy, open the door, open the gate, let me celebrate.
Mother, kisema, son, send me money. Likuanga na mchenga, excuses, money. Squeezy na mchenga na manoti, money, yeah, yeah. Chuchu gani, acha bana, sina gari. Squeezy daily, maisha yangu, masafari. Mepanda paka ndege, bana, nenda mbali, wewe. Yeah, kiwa mtoto likuanga na ndoto. Dream flani kabagazi ni songo. Vitu slow but likuanga to focus. Acha kushow vile God anesa broadcast. Blessings na honor.
Blessings of blessings for sure, na sagoda the bronga. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings for sure, na when God you the honor.
So God make me give away 2020 na my head. I just wanna bless for my body. I just wanna bless for my body.
Kama spilingi kizungusherang kamaringi tena ni spingi ni lazima bao la ushingi
DJ Salky
ki roli roli unagusaga go roli roli na baki siko hoi hoi baka naomba I'm sorry sorry show me ulichopewa na baba turn me up ni baki kugogo gaga kwako mimpole kama tembo pasaka kila mechi unashinda sina gama shaka kilege kilegeze kilege kilegeze kiuno kilege kilegeze kilege kilegeze ni kilege kilegeze kilege kilegeze kiuno kilege kilegeze kilege
Buda boss amena venye ni kiloga uti nikirudi tamte ni kutaiti omana wana ona mini afaiti makita baby nipe tena nasaiti
yeze kama feni ya kichina kipame kwa vicheni ya mahina bila mungwa ni kupandishe safina ubaki tu ni sapa madina
shumi ulichopewa na mama yes tani yo ni baki kugoko gaga kwako mboli kajoko hapa saka kila mechini na jina sina gama shah hola
kilege kilegeze kilege kilegeze kiuno kilege kilegeze kilege kilegeze kilege kilegeze kilege kilegeze kiuno kilege kilegeze kilege
kilegeze kilege Dunda dunda mina tandea Sorry mingi sitaki na katika Na makali mapale matikila Na matikila Let's gang
Come sauce in the boss in the wild
Dunda dunda mina tandea Sorry mingi sitaki na katika Na makali mapale matikila Na matikila Lost tuna party 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 Lost tuna party ni na ganje Lost tuna party na magaldem Itakaro aninjeri
Dandia Dunda dunda tuna dandia Tuta tuta aha Kakona tuta kana pinangaza dudu Nuka kingia ndana party nika kana wacha juju Karafanya kina mwangi zicheze juju Rende wrong dana party ni kufuruka Ruthless na zero ni kumatisha Ruthless na zero ni kumatisha
A develop biga start unavuto kipuliza City zikushika duna medyo kiromosa Kitaka kulabata wacha kumchunguza Cheki vile mwili mikubali tudondosa Mara mwisho kulapa kilifume sundwa kwa samosa Kumtani ukiwa bandani ujingu utapunguza Tumimi siyo bachi kijena mtana shati na pull up kwenye
Kitengo roki na kichwe na kiremba Watoto nipenda taka bato miwalenga Sini kupenda hivondo kuwenda Makota by first thing napenda So squeezy mutembea nile chaka chokutamba Kibudasu na jomambo ni mdaka Hivondo mikuwa mambo mingi ndo sinaka Naifanya juni penda nikijuwa na wabama Flow ni tight nilisha funga na kamba Misari kuzilemesa zikutamu ni salama Niko high nika nimechoma kit Wezi linganisha kako soko jokutaka So nikik chuna kau siseme Shike kaka jaba lafu nfanye vikuteme Wako nfanye non pende Taja kila mali unadai sikende
Leo mina tandea Dunda dunda mina tandea Sorry mingi sitaki na katika Na makali mapale matikila Na matikila leo tuna party 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 Leo tuna party ni na kante Leo tuna party na makaldem Itakaro alinzeri
Siski 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 Niliambiwa ni muache siski Kamote 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 Peng ting
na meni siti kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babes upunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Okay. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting amenisiti kamote. Manzi yangu yeni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Yeni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting amenisiti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG inda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia ni mefurai. Kiudogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja meva mini. Haka nichanganisha akili. Nika mnyandua, tukarudiana. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting amenisiti kamote.
DJ Salky, the music box scene, the finest and the funkiest.
Cool boy.
Grandmaster.
001. Ano di woro wake nyako. Apala mawata jo wija momo kwa chila kido chelwi oke. Ata wakifunga tupige shere. Ata wakifunga tupige shere. Ata wakifunga tupige shere. Ata wakifunga tupige shere. Tupige shere. Tupige shere,
ata
wakifunga, tupige sherehe. Hata wakifunga, tupige sherehe.
Hata wakifunga, tupige sherehe. Hata wakifunga, tupige sherehe. Hata wakifunga, tupige sherehe. Hata wakifunga, tupige sherehe.
DJ Salky, the music rock scene, the finest and the funkiest. Salky.